fire. Ooh oh 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 ooh oh. And they can't get, oh yeah, can't get on this one. Yeah.
Got you big.
Oh yeah, wait. Maisha ya mitai lotulea, baba muza maji mama na uza genge. Jua loto siri mekolea, atuchoki wana funga buti ya mkatweni. Oya, mima siki nije uri, ulichopewa ni meji mwa mimi. Unakuzaliwa na kuliona kaburi, domana na jiamini. Oya we, chamtu chamtu chaka, mtu kamtu sa, chamtu chamtu chake. Oya we, kubum kuba, oya kuba kuna matumizi ya mate.
Nacha tukidogo, tunavimba, yapo kitoshi kujenga kumwagilia moyo sio jinga fanya kitu roho inapenda
hapo sisi ni masikini ila tunafura kipato chetu ni cha chini bado tunafura asante baba
asante lord
for the happy day wishi ni baraka
asante baba
it's a happy day asante baba
thank you lord
for the happy day wishi ni baraka.
Umepigaje hapo?
Kukosa pesa kwetu sio issue, maana Mungu katutunuku furaha. Ni utajiri tosha kuiona siku, ndio maana hatuchoki kumshukuru Jah. Na maadui wanatuchokoza, vichwa vikipata moto tunajipoza. Pia kuna vitu vya kuviuguza, ukiufuata moyo utauponza. Wezi pangua imepangwa na Mungu, si unajua kwamba riziki mafungu. Kakupa ndizi moja kanipa mkungu, acha tamaa we utaponza.
Nacha tukidogo tunavimba, japo wakitoshi kujenga. Kumwagilia moyo sio ujinga, fanya kitu roho inapenda.
Sato sisi ni masikini ila tunafura, kipato chetu ni cha chini bado tunafura. Asante baba for the happy day, wishi ni baraka, it's a happy day. Asante baba for the happy day, wishi ni baraka, it's a happy day.